studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hidi bonay jam hande talata sappo e jenay lewru december hitande 2017 sappo e jetti yamde yabori maslima chapande nay e djoy Ousmane Ali Boul de kabaru jiro fili dambare to bo gijande to sakirabe on kumpitete wida hande wonno nyaloma dido bo murtere gollende wala kaddi sende ka donnobe mobilaji mawdi kaldi darne fufu day hakkunde mabbe e patronande murtere ana way wadde kurteji kebal leedi meden di e wi dunke ande kebe yogabe le o wattu ma sukabe mali hewbe tewtata dillude woni ko nyaloma hakkeji wittobe yambina Kenya mo wartobe le leedi meden di dibite witte be anandarta ko golla le leedi meden di menaka kabaru suudu ti da sa meneke nyibe de suudu tan a nyiban wala fuko sakkede himbe hewbe an nyibe tuudi hedde suudu prefet e badale mairie wala fuma landoto dum won nokke jada amen gondo to holliti wiide yidi woni sembe kabaru ya hande bismillah mo do heedaade studio tamani walde donnobe mobilaji mawdi dum wonno sina kor ana wondi e murtere gollende anda kande timmata hande wonno nyaloma didabo nen hande wonno nyaloma didabo fu joda halane fufuta hakkunde mabbe e conseil national du patronat donnobe mobilaji nen nobbe donnobe mobilaji kulliti wiide be donnanata be ngala anni lobbo do daranade himmeji mabbe fa nen no fa joddiji mabbe do beyde fa bedure dem fam keden Umar Waygalo e Mahmoud Samasiko
ndi don dendori fuddi hitande 2015 walde sagon tonde yimbe le dorboto mobilaji mawdi le leedi ndi kollitiwi dana kaaja yalla hono gurnda mudde haani beydirede yowteddu yalla hono jogdiji mabbe di kaani beydirede le nokkule de poste ngaji di lamo wondi enan gudde duube bi jeere yalla no poste ngaji di kaani buytirede dum fu ane ko be tongi wiide himmeji mabbe di kuncene hore duubi teddi tiagal ko puddi ndi don dendori be kollitiwi won ko be kaldi e fedde patronat wonde le leedi meden di fa hande nde do de sagon tonde yimbe le dorboto mobilaji mawdi le leedi meden di be kollitiwi wala fu ko pamri do hen so be gadno murtere le ko dabbino ko wattu jonobe kayfi wiide fedde patronat de jabay rewde kongi mudun kede mo kanko noddirte do Moussa Baga yogo le nde do fedde o woni ko mo sifi do hen
dangal himeji amen hitane 2017 di e do tobbe sappo wotere tan woni huntanade hore joddi kambe su ferambe yo hakkunde ujunaji jeegom ujunaji sappo kalisi sefa hebgul odo kalisi odun wittade le mawde sabbe de jafu ko holta wiide won ko nyaki e kule de su ferambe donata di yulande der motoru ma dun hakke kiloji didi nyakudi la do e bandu en fuf itete e odo joddi sedo
komin dari fami noddo fedde patronat de ko wala fu ko be jabi sifade do hen ka lami be fedde sagon tonde dorboto mobilaji le leedi meden di be bi lamu an hani darade darne mudu jayal hon hani fondirde bibbe leedi di furo sabbi de be biye be godde wattude koyde mabbe no yirwere hani wadirde le leedi di kede mo fa hande kanko no dotte do Moussa Baga yo goko mo sifi do hen
il contribue beaucoup au développement du
faba moddo be ngatta der yirwere leedi di so ewi cadele de yo bangal chauffeur o kanyo patron mudu ka fanda murtere amen juni de bi sallallahu ala dar e darne mudu yo lamu ko be tinno hebande dido cellaji di dabere
balde didi nyaloma hande ko ndedo murtere fuddi wala fu kaldal puddungal hakkunde gede didde
donnobe mobilaji puddi murtere tay wattu gonden joni o leydi meden di buyteke ko ya kebal mudum fa ko yata milliards ngaji teme tati se fa wi dunke ande kebe yogabe nene be kulliti wi de di murtereji ana wayi wadde kebal leydi meden di ana wayi wadande kebal leydi meden di kutteji le o nyalo le nyalo mod fu edum wayi wadde fa murse millionsji kewdi nene be dunke ande kulliti wi de o titalla ana han hebenede dabare law ke de ko kalidi baba dambele wi o mo wonno halde am mode kenya do fajjidan Muhammad Samasiko
économiquement parlant cette grève là
bangal kebe ndedo murtere ma bien tan mutreji joni di mo ena fe ke su kalis leedi mendi sabi danko dido mobilaji mudi di njubi ndar kala posuji ndenno yo kebal hangal wade de ndar kesu leedi di sen jewi bangal adadu kalis kesu leedi mendi e mesalo mo hikka o yo ujunaji didi milliardsuji tawane ko donta non yo milliardsuji temede jitti e le cakina hitane gonde mudu fa milliardsuji temedere e milliardsuji chapande jena heba ko tafuno be hononi hakke milliardsuji temede ti nyaki denno sen e bangal ndedo murtere de hulta wiide beedo yibele njoppon golle so be njoppi golle wala ko be njobonta posuji di denno kesu leedindi buytoto kebal so ni jukki tan kebe de famdan bangal hani yaltinede denno ko nyamate ko rota ko nanete ko yo alhalimo mo yana fi kesu kalis amen o denno de hulta wiide ndedo murtere dawran dunno allahji goddi
ki engendre plusieurs autres mots à la fois
sakira fabe dro don famor ma jeudi kabaruji fuddo be ma men page facebook e compte twitter studio tamani nyaloma kejana do hakkeji wittobe nyambinama kenyande o wattumo sukabe mali hewbe tewta jillude yo gaabe ana cioine do lawol yo gaabe sin jottake leedi dum jotti fu ana cioine yo gaabe le leedi libi ndi ana ciotte hono maccube ni wartube le leedi meden yi ana darta ko golla fa bawana koy mubbe hamidou may gari bama leedi almanye le hitande 2016 handen do bomako do golle mako yo sutude njarendi nena min jemi kawre mako kede ko widdo faccida umar waygalo e mahmoud sama seeku
o mo jodi dande dangere kala bankoro dende water do bomako do hamadou may gana bornino blouse mudum balejo du mako na bare e dubi chapande nay o mo jeyale lamu burem region gawo wakande tida laji di ngatno le saha leedi meden di hitande 2012 kanko hor mako sifile hen o wi yo mo bi durowo demo soti dabaji mako so mo dari famo nata europe wakande mo yotti maroc de ujnaaji temdre e nogay mo yobbi so mo nati le leedi espagne di kede mako mo sifi do hen
je partira mortane je fait
wado hakki lewruto mortanton fadan yaade maroc wadde to batle sappo e joy bedo kultiwide hakki temadidi euro kan mo yobude der carton gaji woni ko mi ciuda fadan men nanade mobilaji yaade to espagne to mi yotti to espagne to ka fam budu hedrak non mi ngari ton hakki lewru e balle sappo joy yalla den ko be golli min keba dum kalisi sede won kultido kano ngada mi yalla mi heba bamde terrain yaade to almain to hulti kam yomi tinna bamde terrain dawowo der jamma der woni ko mi bammi terrain o min jobbi 80 euro yaade to almain to wattu mo jaltanno mi der gar o woni ko police be nangi
de police ki marat
ko nangama leedi almain di o wala kaytaaji o wali dubi nay e kaso septembre hitade 2016 o wirfintina leedi malindi wakande mo yottinde o yidi e pelle ama o yi projet ngaji kewdo mo yaltini le hen yalla laama na faabo mo wala fu ko faabira kede mo fa hande ko mo sifi do hen
je demande de projet
ndar laam o kay ministre o faaba be politique am wiide e mo montina projet laabi tati won ko montini projet am kande yaf ko tan wiide yume mu nyata fu do enne mbala mi nyande fuf kala gon do jabbe ana andi kam be tampi san fo goto dulla jangul wattu joni o ka o herata kam mutude der mayongo yaltinde njarendi
pour sortir de la sable
nyalo mo hande o fo heba ko wallitiro e juude makko muni wondi e sottude njarendi dene no dirtende kala bankoro o wi nyalon fo way sottu ton njarendi ko mo sadi ko tiadan e nay ko mo sotto dum bande temede jego fa yotto temede jetti kede mo ko mo sifi do hen
avec moi sac je viens ici j'ai pas nemen
do ngar mi yittade be landike yimbe la dun no kawar golla wuri be quality do kay itugol njare wodi do deno kala ne jaltinda njarendi yimbe la ngara sodde juude mada famdi fu fa heba en temede didi e le on temede dido dun mo golanta o ba man temede re nen no faysa yaltini njarendi labi tati fadi mako tuttudo ma temede jegom temede nay won ko hokkete
le quand tu as gagné sa 3 on te paye 2000 francs
yo bi sukabe jokobe temede temede indi balle ndudo lewru iwde leedi algerie kanye e leedi libye
may gol suudu wana ko tiidi himbe ben himbe menaka dum wonno ko himbe ngenidi kolliti sabi imido fu nyiban suudu no weldi dum ko sakiti dum woni ko be kolliti wiide hewbe nyibe ciudi hedde suudu prefet suudu mairie e fu nangen ngendini tawe yamirore fu tewtay dum wonno kedara men gondo to mohammed agga isa feitan kolliti wiide kedde ko wiido faccitango umar waykalo
yimbe lebe kolliti wiide sa hanno ko kanye hirnange nokko o fu butikaaji pilido suudu kuma ndaw o wondo dum wadi so o don nokko wayliti dum laati lumo dido golle jan gondi e wadde dow lamu kobe wombe tombe wattu jono wala bawde debe jogi no be kan sakiraade dido golleji kanko jokko gouverneur o holliti wiide wattu jono be gondi e limde yimbe le gombe tombe be joddiniraaka ton do seriya communique mo mero wadi be ngadi noddango soode e yimbe lebe tinno darna ko gondi e mahude tonko ko fardi dido tidalaji hebenere jogala yeso suudu kuma nawndu kanyi e tiagal mudu fu jamarde ala wondi e jodade do hen
Union Européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakirabe nyandaro en kabaruji gondi le region ngaji be ngem puddirande region gawo o composition ngaji premier trimestre di hitane 2017 2018 ana gondi e wadede kap ansongo kanye burem fa yetawede jango janginobe be ana gondi e murtere golle jangobe wonbe jabbe bo e jettobe ana gondi e dandural mubbe nena to burem to directeur école ngaji di kanye e conseil e kap be darani golle mudum ministre communiste ndenagu bibbe mali yeyi nyanno yeyi nyande alanja pido Ozigua, Salif Tarawari, Daru Mangal Pa and Wombeton, Wombe Kirun Mali Epodwar, on Daru Nogolem Woriton, Holy Tama, we had the Mangal Pa and Wombe Onuko Anatora, him a Dawab and Gompedo Laul Air and Setungul, or Jot the Geton, a police and Zandarmu and Kanye Duany and Wombe Zigua, on a Noati who keep a do, mobile ambulance for him protection civil and Arno Casara, Jinga Ujiton. Nalom Kajanado Hakaji, we top Yambinam Altinere Kenyan cigars, whom can him a do horror quality, your men and jogging him. Himbe mu enke dile geji dile na kanye himbe mu en majile neno le tule jaren e kanye be gombe le juudi kasu le juudi kasu ministre ku minido bibbe mali neno wombe sel kanye mo bibbe mali fandar darani do dena bibbe mali neno kawri e yambereji mudun ko buri conseiller commune ngaji temedi de chapande jetti sar Claude Douan sa kawri beta ko do kabaru haybu gol commune ngaji e darnde de watana be kani darade de jande kande wadede le balde joyi yo fa conseiller hippe e hebe fu kollite no kani haybirinde commune ngaji mope dum boktu ko yaata hippe temedere puddi famminede beta ko ono kani wadde fa darano basiji ngadoji le wattu wuteji fa dangal kawri dal yo fa yur mende e kaltidal wad hakkune himbe patti basi wad hakkunde mu benen no bali societe civile sukabe rewbe kawri den ko gondi e janginede minisma itti jawdi mudun dow yela muya walde mal humminede fa himbe hewbe jalta wotude nen do kadude di kabaruji handen kedde hedan wugne yewterde an yesu wassalam